Hashize icyumweru hari abanyeshuri bazindukira ku cyicaro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Abo banyeshuri bavuga ko batanyuzwe n'amanota yatanzwe mu bizamini bya leta yasohotse tariki ya 15 z'uku kwezi. Kuva ayo manota yashyirwa hanze, bwakiye abanyeshuri batari bake berekeza kuri iki cyicaro. Abantu bamwe ijwi rya Amerika ryasanze bateye amatako kuri icyo cyicaro.
Twaje kureklama, turi kubona twarabonye amanota tutari dukwiriye. 16 amasomo yose nabonye ama S. Ntabwo rero mbyumva, niyo mpamvu ndi hano naje kureklama.
Nabonye amanota ntari nkwiriye. Urugero nkanjye nabonye 37 muri biology, bampayemo S. Kandi nshingiye kuko nakoze n'ukuntu nsanzwe nzi biyoloji, ntabwo nabonamo S. Urugero nka pratique baduhaye ndabizi neza narayujuje. Rero ntabwo numva teori yose amanota naba narayabonye niba ari zero. Ibyo nshaka ko bansobanurira.
Njyewe ku bwanjye natekerezaga ko ntapfa no kubura na 50. Ariko natunguwe no gushyiramo gutya mbona 20. None isomo nzi neza, numva ko neza, mbyumva neza pe. Ngiye kubona mbona iryo mfitemo ese.
Aba banyeshuri bagaragaza ko amanota babonye atazabemerera kujya muri kaminuza, ariho bashingira basaba ko iki kibazo cyabo cyakwiganwa ubushishozi.
Nk'ubu se wajya gusaba faculty ya medicine ufite ese muri biology, nta hantu na hamwe bakwemera. Niyo wajya muri privé bakubwira ati nta kintu uzi, kuko ese ni nk'aho ari zero. Bo badufashe turi abana babo. Nyine bereke kuturenganya, abandi baratsinze kuko bakoze, natwe iyo twarakoze dukwiye gutsinda.
Nyine n'ubwo buzima bwacu burahagararira aha, none se bwo urumva na university yagufata. Ni ukuvuga ngo nk'ubu nashaka ku applyinga muri general nursing, ariko kuba mfite S muri biology biracyari ikibazo.
Kugeza mu mwaka w'2008 ibizamini bya leta byakosorwaga ikayi y'umunyeshuri irebwamo n'umwarimu umwe. Nyuma y'uwo mwaka hashyizweho uburyo bushya, buri kayi ikarebwamo n'abantu bari hagati ya 5 n'8. Ababishinzwe bagasobanura ko ubu buri kayi y'ibisubizo y'umunyeshuri umwe ikosorwa n'umwarimu akayiha mugenzi we akareba ko ntaho yibeshye. Umwe barimo bitabajwe mu gukosora ibizamini by'umwaka ushize atangaza ko akurikije uburyo bw'ikosora busigaye buriho nta mwana n'umwe warenganywa.
Abarimu bakosora bo ntabwo yarenganye umunyeshuri ngo bishoboke, kubera ko dukosorera muri team. Urupapuro rw'umunyeshuri rukosorwa n'abantu barenze 8. Twarangiza dukakora ibyo bita cross-marking. Cross-marking ni ukongera gusubiramo tureba ko amanota umunyeshuri yahawe ariyo, kandi ko nta bamukosoye ntawe murenganyije. Ibyo birangiye hazaho uwo bita team leader wa 6. Nawe akongera agasuzuma buri rupapuro rwa buri munyeshuri.
Kuri uyu murezi, kwibeshya bishobora kuboneka gusa mu gihe amanota arimo kwandikwa muri mudasobwa.
Numva rero kuvuga wenda ngo umwana yabarenganiye mu gukosorwa, ibyo ntabwo bishoboka. Ntabwo ni ikibazo gishobora kubera muri bino byo kwinjiza amanota muri sisiteme. Ikindi na kuriya banariza amanota kugira ngo bavuge ati uyu yabaye uwa mbere, uyu yagize aya, wenda hashobora kubamo ikibazo.
Ibyo bindi byose bashobora gufata amanota mwe mwashyize ku rupapuro, wenda niba washyizeho 10 uwinjiza muri sisiteme agashyiraho 15 se.
Birashoboka cyane nkanjye wenda ujye kujya ukora direte, ushobora kujya kwandika wenda 10 ukandika 100, cyangwa se wajya kwandika 10 ukandika 1. Iyo hatabayeho rero checking, usanga nk'iryo kosa rishobora kubaho.
Ibisubizo bitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini byo bigaragaza ko abanyeshuri bakwiye kunyurwa n'amanota bahawe. Umuyobozi mukuru wa NESA Bahati Bernard asobanura ko abana bakabakaba igihumbi aribo bamaze kugeza ibibazo byabo ku kigo ayobora. Kuri we uburyo bushya bwo gukosora bagombye gutanga icyizere.
Ubu ngubu ntabwo dusubiramo ngo tujye gukosora amakaye, cyo kuri icyo tureba ni ukujya kureba ese amanota ye ikaye bayanditse neza. Buriya kuva ku manota umwana yabonye mu kizamini kugera kuri ariya atangazwa harimo inzira ndende, ku buryo yewe n'umwana aramutse avuze ati munyereka amanota yo mu isomo runaka, tukamwereka amanota, ayo manota nta kintu yamubwira kuri aggregate yagize, ni ukuvuga kuri ya manota twashyize hanze. Kuko kuva ku manota wagize mu isomo rimwe kugera kuri aggregate tuba twaraguhaye manota yashyizwe hanze, harimo urugendo rurerure.
Aba bana bagaragara kuri iki cyicaro cya NESA baturuka mu turere tunyuranye tw'u Rwanda, kandi bose bagaragara mu mashami anyuranye bagiye bigamo. Ni ubwa mbere hagaragaye umubare munini w'abanyeshuri basaba ko amanota bahawe ahinduka. Kugeza ubu hakaba hataramenyekana amaherezo y'iki kibazo, kuko no mu banyeshuri bamaze gukorerwa isuzuma na NESA bagahabwa ibisubizo hari bamwe bakigaragaza kutanyurwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.